Uganda nechitongole chinsene chebyobulamu chi World Health Organization bakiziganyiza okolaganira awamu mu kukunga abantu mu kulwanyisa obulwadde obwa Ebola era akulira ekitongole kya World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus ategeezezza nti embeera teeraliikiriza. Minisitule y'ebyobulamu egamba tiwongedde amaanyi mu by'okulondoola abatabaganye n'abalwadde ab' Ebola okwonoka kw'otayidde n'okwekebejja abantu ku nsalo ya Uganda ne Congo. Obulwadde buno bulemye kwongera kusaasaana. Ab'obuyinza bwanjagidde abantu obutassa mukono mu kwekuuma obulwadde obwo ate bagoberera amateeka agasibwawo ab'ebyobulamu kulwanyisa obulwadde obwo ne bongera ne bategeeza nti embeera ejja genera ddala mu maaso n'okutereera.